studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun jire to bogi jande gafandu hala mamadou samase ko jom nyal sakrabe hedibe raf kawral gongal hakkunde gourma o e musel en 15 octobre 2016 holtibe ngadan mutere golle ben nyande jonnogo jiddi lewru uttu alhaali bimudu sanne ben sarbebe fay boata president kido transition o e premier ministre makko kewtan ko e mabbe ministre kido ben ministre ko manido sariya humpiti kenyan wi dem ben ima daraji na goddi wadede yalla bandaw e muktar wan na joppite bangal basket leddi mali ndi jabbiki yaade 2000 final coupe du monde hongrie 2021 ko meda ka yede bangal robe runda afrique di ngon sembe ko borja amen hande kikir aljumaade sabbu tati lewru ben outu hitano 2021 bismillah sakral lam o e jangnobe 15 octobre 2016 mbien hewrali do goto muslimbe cinyini talkuru rafi kawral ben alkamsar kenya sapo didi lewru out denno tiagal joda halaji kewdi e wi mbien ardibe dennobe mbien kilbe ben holliti wiide mbien imadraji goddi dawrate wattu fuditingol jande mawuri alhaali mbimudo sanne mbien sarabe mbien ndardibe be do mbien dirombe fuf tinnaade wattande hakilo sanne mbien jangu sukabe lokoybe keddano ko en mahamad baba kunta do fastango alsisi
tagala rafi kawral hakune gouvernement leydi ndi kan e jenginobe syndicat monsieur le mb ka bami anniya haydare do kongol mu e murtere kande timmude noga jiddi lewur out garorum usman almudu njottino hala mabbe
fitmo na pa
gonga wala kawral ke bangal hakune ami gouvernement sabi tati amin di ana sirti sanne gouvernement on jiddo fordinde joddiji jenginobe kan e gollobe kajjibe leydi ndi tunne syndicat jenginobe wana ko jabandu dum won tetude men wajibi hakki amin mun kibi tagal imadaraji amin na sarab sukab jango beka holiti wiide ana wemba sanne fewde odo kabaru lewi fedde mo noddirta federation nationale des associations des parents d'élèves danugol golle jenginobe kan salade may wattude koyde mabbe imuji di ana jogi kuteji modde do jande sukabbe yakuba dambele secrétaire général fedde mo noddirta federation nationale des parents d'élèves minen ko min nardi lambe leydi ni ko woni e tawre hakkile lobbe jida leydi ni be ardina be jogono hakkile sukabbe so bammi faadu yottike do wajibe ame mine sarabe sukabe jangobe gombe le fed federation nationale des parents d'élèves ne mi daro darme ami min joddi ke min kaldi e syndicat en monsieur en nortugabe min landi kebe so won dati goddi gondi to di mine sarabe sukabe jangobe min bayi faburade be le habma be rafi kawral hakune gouvernement leydi ndi kan jangino be ka wadi le wakati no imuji def hani fuddude yontere warore
imuji takte hitande brevet technicien tilke beta ko mbien bangi nyamo bomako e kay nokuji yogaji leydi ndi e wi ardibe academy majji def dun na sarta altinere warorende mbien yoku buri mbien unyaaji temere do nyaaji chapan taton imotobe peccabe hakkunde santruji unyere tem chapan jenne keddan nako ban maryam kulba du fesam alcc
imuji di wadi fa feewi le centre ngaji di fu jungon nano mayo do no holitiri wiide madame kone rekiatu ja horejo academy o holiti wiide wonti dalaji mataadi nyaloma arande imuji ga darne maji mataka le golle imuji di tawede dum fu imuji bete en kan e bete de fuddi kanyu alkamsare kenyi le region gawo sabi imadaraji syndicat en misel en chinbe sapo joy lewru octobre hitane 2016 tomok tutu centre ngai didi to imuji de hanno wadde to wala futti dalla mata antu gotel mudu won ko taika le region ngaji wuddu kan e baleri leydi ni wala fu centre chotinado segu kulikoro kan e mopti tawede rafi de nago ofu do tawede mudum fu le lamu yoroso le region sigaso santa nga yogaji ka sotinam le awdo watu goto horebe kumani be jande le leedi ni holiti wiide imuji def waran fuddude sapo jeego yaade sapo jetti lewru utu hitane 2021 e koliti wiide dabereji di fuko bama yalla imuji di ana wada fa feewa
sakira ba tuttu haklaji mo do kabar jom bangal bebe am facebook and twitter won ko ndi dawrede yalla president kiddo transition o bandaw e premier ministre makko moktar wan na njopite ministre sadia humpiti dun kenyan li kawrutal ndokobe kabaruji mbien ngal landini fedde CNDH lebbe kewdi mbien hande ko beedo na e juude pelle darnide hakkeji to monte en huliti wiide yo yedgol sarya non keddan no keben RCC
imma daraji moodi ana wondi wadde yalla beedo yimbe la na heba yuppitede gouvernement leedi di ana wondi goldidde fedde union africaine CDAO MINUSMA fedde CNDH kan gollirdi faahi kumani de tewtude hakkeji bibbe adama en yalla oodo golle ana heba wadirde no mojjiri no holitiri wiide Mamadou Kassougué ministre kumanido hakkinaaji bibbe adama e leedi ni fadde mako beydo hen wiide gouvernement o ka wana chalido yalla oodo golle ana yaha yeso o holiti wiide o mo wondi fiide dabereji kunchonoji hore ndena ko beedo yimbele dido yalla e be keba yuppitede koni yaade yewoyde beedo yimbe Mamadou Kassougué holiti wiide homo fu ana waawi yaade yewoyde be sarti mudun tan woni teddinde dabereji ittade bangal ndena ko mabbe lewi mako wala fu kadaado yaade yewode bandaw kay Mokhtar Wane nyande fu yimbe faa heewi ana yaha yewoyde be no holitiri wiide jiddo yewoyde be fu windan talkuru mo nelda tabe yalla e be keba landinde joomu le teddango dabereji kunchonoji hore ndenaagu no holitiri wiide kanko ministre kumanido sariyaaji kay hakkinaaji bibbe adama en leedi ni
syndicat setam holidi wadi gidali murtar golle baldi tati nyande chapan tati lewru out hawra altiner benno do hitande 2021 ben tiagal wayde hum tiangol hore himmeji mabbe ben kanobe holti soni gouvernement do jabani joda halaji kambe kay basi fufolnabe keddan hamadun hamyan gindo kanko won secrétaire général system ko hanni maram kamba kita do fastan alsisi
du cahier de doléances que nous avons
dokino gouvernement o talgi himmeji amen momi kaltani mo le mudu adiji yo bami le leji di fayoto tiagal leji di o teddina hakkinaji amen so dum do betike mi beedi hin himmeji amen goddi hecci kenyi min tayki ke wiide wala fu imadaraji gouvernement o anni wadde do sabi so min juini talko murtere sabi so min ewi sariyaji gondi le leji malidi wala wajin bindabe joddade so halde amen min jidano yottade faado sabi minen kay juude amen talkuru himmeji amen di min eldino gouvernement o taana hejanno fa o noddami min joddo mi kalda joddagol hakkune amen gouvernement o so min kalda ana hani wadde tawdu lataaki fooda mi fooda en lataaki basi
mutre golle balli tati men hopital du point timan aljumar hande wattu minwi ardi be holti wiide men murtere de taba masane leedindi nerno holti wiide ben so ni himbe jumay hunta hore do e noga tati lir uttu be jogita hen mutre golle balli tati godde kanko docteur Bokra Kounare yo goto e neddo o do syndicat point kedan ko hanni adam amadou haydar do fasan alsisi
sa doit prendre fin a jour et
va jour er jamma hande du hani timmuli min do man seeda famin jeewa hodo woni ko be garta halde hen so min keba e jaamungaaji kantiidi min gara min fuddita murtere ne kasen nogay tati nogay nayi nogay joyi lewru uttu ngarowondu murtere nde jokkaama jaati mi nardinoɓe goldiɗo amen momi ittito o warta tiɗɗalaaji ɓiliiɗi e ɓeydaari jawɗi ndi mi kandi ndu mi dokke gollonoɓe suud dogotoro ndu jogiɓe contara muɗum e ndu yoɓe laamiɗo suud dogotoro ndu naɓinomi yeeso sariya faa hannde wala ko wayti hen mi nardinomo o itta plainte makko o ga o jaɓayi golle anali suud dogotoro ndu ñaw be nawuni be sanne du yimbe wonto kinotobe
donc le service minimum est là
mu aramma yo lewru arande ru hitande le jatte aslama en edum jeda e lebbi nay jogiri buraldi korkan nyande sapu mudun no lolirdo ashura na yila sanne wonande ben ndura do alay salam dunke en dina hulti wide basi no furul no dum ibnu dum iwri fuf hana fi wada de le ndudo lewru ben mu aram kedan ko be kanko amadou kanté ngodno le miside man nakura hanni draman mayga du fasang alsisi
le prophète mohammed
kanko nulado allah mohammed sallallahu alayhi wa sallam warno medinne o tayki ke yahude embe ana horanno ashura sapu lewru muharram muhammad sallallahu alaihi wasallam landike be hudun sabi e kora be koliti wiide nyalane de ana tiddi juudma be sanne sabi le odo nyaloma musa alaihi salam allah hokkidum sambe do fir'aun muhammad sallallahu alaihi wasallam do holiti wiide kanko buri batade musa alaihi salam burde yahude embe o wihi so allah subhanahu wa ta'ala junni balde mako fo yihi hitan gawrore o horan balde jeenay kay balde sapu lewru ndu lewru tedduno sanni la kuna lebbi naydi allah subhanahu wa ta'ala holiti teddango mudum ana muharram alsame fu ana hani beedude golleji modjidi farta wadde golleji fu de junub wonne mudum le lewundu o mo hani sakare o wadna rewbe be worbe mu en yawti modda sukabe atime en ngobbe hakkune amen du modjere
kebe basket mali be hibina dubi sappo jeenayi mbiyatna gonɓe to engrais to no hitande 2021 mbiyatna jay e demi final hunde ko meeɗa ka yiyede ley runde afrique bangal basket rewɓe keɗɗanno ko ɓen maramega du façon lcc
leydi mali inde muɗum towi kasin le figol basket équipe rewɓe ɓe duɓmuɗen warta sappo e jeenayi hawi ñaloma hande leydi russie capannayi e jeɗɗi capan jeego e jeenayi o heɓi ɓettade yaade demi final le compétition le heɓugol maɓɓe sembe dow leydi russie piyoɓe basket leydi mali woni lati be arande le runde led afrique be yottare de do darne le figol basket aduna fadma be wawde yottare do be kawi kore chapan jetti e jeddi chapan nay e jeego bedo rewbe hebi sembe le figol ma e basket be ngadi di fu fewde e canada chapan jetti e jetti chapan jeego e didi japon chapan jeego e jeddi chapan joy e jeddi lady republic check hawibe noga e mere dum sabi ko be keba yottade le lady hungary le figol basket o be keba no lawol bettade sabi test covid o
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrawe mbiyarne li kabaruji amene rizonga edi mbiyantu kaituni hulitama wide kabaru machuka kutawa angalala lato top ernde kabrutala li rizon o nyala di sapu jegon sapu jiti sapu jiti liru utitan 2020 ngardo ngaran ibotu o mbiyan hejabe lamu politinko obe mbiyan hala nana enna kumanipe finatawa gollo obe servisi ji mbiyan doko be kabaruji ekanyo jimu gombe chagal ledi fanda mudun wuntutondiri haki laji duka mbiyan kabaru machuka ku ehebandit un dabar gouverneur kai mbiyan landini ngale dufaba merci kope kanyo dun purja liru lafya en tibnan kabaru yidi to segutun hultama wiide mbiyan rafin de nagu na jokki mbena wonde yirude sanne le mben badade markal batte jon en ben batte kambe jon en kaborde be yimbe mbawa fe yade le gese sabi mudun no ben ciogu nyamduji di tidi sanne ben kilo jaba gonno do budi debbe hande yo budi mben chapande jeddi ke mben kilo pomteur gonno do temedere e nogay mben hande yo temedere nogay tawenen den yo budi tabudi debbe esapu den julabe hultiri yo batte rafi mben dido dedo pulle de le lumoji di e sabi rafi den denagu dum timta kawru jamme hande sabo sakra mi tonta mbabi sa defum pudade do bembal amen do 3w.tourtamani.org mod no don via mo 37320 do sare yotere men magazine yotre meden magazine hande rewbe dum toute les femmes du Mali ana fawi do telaji hebgul golle rewbe fi buri fuf le kireduji gollobe gonbe le ben golle ONG ngaji denno yele odo harali won ko yambina nyoloma hersanago ben jokolbe nyande sapo didi lewru outi tan 2024 dan ko en Aissata Diarra do fosta yo hora yo enkire jam
toute les femmes du Mali
Mutangul hore rewbe le kabaru golle hala mudun no hewi sanne le leedindi so yogabe na metta batte jogola bondo rewbe le guldirede wobbe kay huliti wiide kambe jaati holaki koy mabbe
Les jeunes femmes ont des difficultés.
Rebobbe na jogiti alaji hakika sabi fodame nulude talki amen atawan jati ciktali yogaji na dumede nangirta amne e worbe be jogola goto miden leedinki na rebobbe jati ko laki ko mabbe e nyakuri yakawere e jande kamba dun kawe ko mabbe na jogi do miyoji denno be kula ndartude placeuji yogaji le gudirade yila himbe yo njoppa fe needi jalla e heba golle so ngong hale wana fe hunde yafunde
C'est vraiment compliqué.
Kanon ewi madame Mayga fatal mudu traware hora jokkafu gawo bedade e wadde hebgul golle wadde denagu dun hada robbe be yirude li nukuji yogaji leedindi.
Ici dans notre milieu.
En kay tirala mokaka yo wadde denagu ko bur hewde joklobe li ONG ngaji gollata be jahali kiruduji di hino yade yimuji madun fuccude kulintereji denno denagu fufura dum mabbe. De fuf na gondi tirallaji yanugul yogabe mabbe dun na ciute.
Enlèvement.
Kassindunu yeli jande rewbe be kebali hinari jande maduno duktitade jande jumabe kedan na fa hande madame Mayga Fatal Mudu Traore hore joko fu gawo
on a beaucoup de jeunes aujourd'hui
surba be hobe hande o yo rewbe daribe faysu yo gabe wonto be njottaki don saybe hasindini jande e fam e misal rewbe be keba fit yottinde jande mabbe ka be jukitoto fa terminal yo gabe fa university gabam ko ga fadi mabbe ngutude fe batte be ngala bawde madun sabuji goddi dan ko dawrana be do fuf fadde den pelle rewbe hono kafu gawo ndardal lamu o hunjangul hore fa laba sare wol do rewbe leedi mali